yande joni tani mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde. Sumana Amadou janganta habaruji ɗi enda nder koye kabaruji ɗi hawrinde mawde waɗama ɗo enda do inɗe leyɗe gonɗe kawtuɗe ceede goote gonɗe yimowa do ardagal hoorejo leydi Issou Mahamadou. Janginoɓe wonɓe cause Niger e Sina Seba aade ke yaade murtere golle ko watto balɗe sappo e goho ele timmode hitande jande nde ɗo. Non ni yewtere men pindino hannde eɗen kaalido filla ko darto saɗorema ndiyam nder wuro Tanou to région mo Zende. Kodi jam woni e moɗon fadde meɗen fuɗɗude ni goho fuu miɗen mbiya hono keñal nde min keɓayi no watta ko tawi keɓo nano habaruji ɗi enɗan ni ele keddiɗem le amin komin gaɗɗo nder studio kala ngu tawama nden nene ka ɗum ndu waɗi e dow filla ko darto janɗe tubakoɓe kullantereje ɗe enɗan. Komin keɓaydu konɗan ni wadde habaruji ɗi keñal nanɗon ɗini miɗen mbiya jaafoɗon sanne e dow inde hoorejo studio kala ngu e jama are amin fuu minen ena on yaafa miɗen jetta onde sanne balla mo gonɗon gadda hettinade studio kala ngu. Noni hono ko watto hono himɓe milliyoji ɗiɗi e himɓe ujunaji keme jeɗɗon jeyaɓe e nder leyɗe gonɗe le yimowa kawoni hawrinde leyɗe kawɗe ɗi ceede goɗe gonɗe banggue hirnange Afrique ɓen won ko tawda e saɗorma guure e nder lebbi ɗiɗi gonɗe nder mum lebbi saɗormaji laatiɗi konɗan kawono juin yaade outo en ɗan. Ɗum du konɗan ni waɗi wurtinama e nder hawrinde jeega ɓerre waɗanɗo en ɗan galluneɗen Niger ɗo en ɗan mbiya leydi men Niger ɗo en ɗan do aragal Issou Mahamadou hoorejo leydi Niger. Hawrinde en ɗan holli wiide ke ko watto e nder himɓe indaɓe en ɗan million go'o e himɓe ujunaji kem taton e sappo e tato ɓe fu nder leydi ndi jiya tawraɓe oɗo saɗorma. Ɗum waddi ko fande e maɓɓitol hawɗunde subaka ene hoore leydi Issou Mahamadou o haali le batu on en ɗan tawama ministére ɓe hawjiɓe e demal e durgol leyɗe imowa fo gaari potti.
Le rapport de la réunion des ministres.
Ɗerewol hawrino ministriɓe holli ko ndungu kitale duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom e duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nde ƴeewama puuɗi. Amma ba ko ni waɗi ko ƴaari leydi Kuduwar rafike ƴoran ñamri no tawe nokku nokku nder ɗuɗal leyɗe fedde de fuu. Dow filla durgol dabbaji leyɗe Sahel no tawda rafike ƴoran ndiyam e geene nder sigila gonaɗo no waɗe dow duuɓi sappo nder leyɗe hirnange Afrika kawtuɗe ceede sefa yimɓe durwan o watta ñamri heƴƴori tagaɓe dabbaji mumen. Sigila odu laatoyto mosola saɗormaji ɗi fuu. Hitaane fuu gomnati leydi Niger no waɗa sigila gom ngam wallirde himɓe tawreteɓe saɗorna ñamri e ngam wallirde remoɓe no gollir dungu gu gongu no fuɗɗa. Denne hakkillo no hani watte ngam hewtade ko wona no riwane ɗum dow filla keƴoran ñamri
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Mamadou Sou noni hoorejo leydi Niger caggal majjum enen andina on mbiyeteɗo Abdourahmane Insar laatiɗo goto e jeyaɓe e cadre on fedde jingonoɗo ɓiɓɓe leydi tonde Agadez nanganoɗo kasu o yofama keñal nde enɗan kano won o yofidama e kasu Yasin ko watto lebbi jeegon. Ɗum wonno ko sere makko taƴa ko sere on taƴa ɗum waddi ko fanden bandiraɓe makko e himɓe yigiraɓe makko e jimdunoɓe suudu Baba hewɓe mbi ɗum ɗo yo wune mawɗo won koɓe keeɓi yaade e filla sere gaɗaɗo enɗan. Rachidou Kolo kañum won hoorejo cadre to enɗan Agadez nani ko a haali.
Nous rendons grâce à Dieu.
Miɗen jetta Allah mi waɗi ɗum miɗen jetta suudu kiite wondu no waɗa gollal mum handiri ndu wala no tokkiti laamu jonɗono. Minen hunde jamako noon ta amin e fedde amin witende cadre nde kamɓe démocratie leydi Niger. Miɗen jetta suudu kiite ndu sanne wondu dow jonde hoorem fa hande min durwa fatawe laamu hande ngu towi no toldodotto e suudu kiite leydi men to. Kiite o woɗi sanne ngam kasu on o waɗoy tanaɗu na Yasin ɗum woɗi jiji on waɗi golle mum miɗen jetta ɗum sanne.
Nous l'en félicitons.
Abdourahmane Insar woni o nanga kana illu sappo e nayi lewru me ƴaɓɓindu enɗa dow o tumama hon noddude himɓe yaade waɗude fitinaji kañum e yertere. Ɗum du konɗa wonno ko hono fa hannde sari on enna ko waɗa o yeehi o tefowi koto ko tese on enɗa ummintinama. Depiteɓe hemre e noga e nayo ka e gonko tabintinoyi laabi hono moƴƴintingol laawol arsuku goltirto e leydi Niger hitande nde gonɗe nder muɗum ɗum ndu kondan ni hono ɗum ndu wonna eɗo filla kon darto fawara joni konna ko gouvernement holli ɓe hen ministre kawjiɗo filla arsu ko leydi Niger Hassouma Saoudou wakkati koɓe gadɗum ndu konna o haali saabu tawama ceede gollitirɗe ene ɓeydi reke milliardji capannayyi e joyyi hikka dow ko rawane ɗum enda Hassouma Saoudou wiidu fa hande nde ƴeewama ɓe koƴan golle koto kem taton laatiɓe walla har filla lawol doñi koto ko tawi heɓa gatta ceede fa kewa ɗum ndu bako tasaɗanomaji ne woodi en kettinomo.
Les préoccupations en termes de recettes, c'est que
dow filla kawrol jawdi leydi gollirteni min keɓi milliardji sappo e jeegom ɗi leydi Italie hokki gam wallirde leydi Niger. Min ƴewtinake min moƴƴini sigila amin fuu fa min keɓi tomin ɓuytirta milliardji jeenayyi. Milliardji las e joyyi ɓuytiri sappo e joyigom gari ɓeydi. Nder majjum ni milliardji jeenayyi goni ɗi leydi meɗen hani durwa luttina. No woodi milliardji sappo e jeegom gom kanuɗi gatte dow laabi ñamri e dungu hikka gu. Ɗum ndu waddi ko nder sigila o milliardji tati gattoyte ñamri soode gam mangajaji OPVN. Milliardji jeegom gatte engrais soode. Milliardji joyyi kan en du gatte awdiri soode gam remoɓe. Kulle ɗe fuu gaɗi ko gomnati waɗi sigila ƴewtinade moƴƴina laabi kawrol jawdi gollirteni hitani hikkade.
en paamidu konna kot député capan tatan woni jarraki dow laabi ɗi enda sumana sannan tawa e ndermaɓe saabu kañ woni député ɓe gala e dow laamu jiya kana e hawrtere zanzan lumana o wi ɗum ɗo fof ko haala ɗum fof haala ni noon wona ko wawi laatade noon.
Dès au départ dans le cadre du vote
illu e fuɗɗode nde cuɓaki lawol laamu aranol ngol min miccittiniɓe dow ceede ittaɗe ɗe suudu assemblée gollirta ɗen. Ɗum ɗo min kalaniɓe hunde ko suuli ɓiɓɓe leydi Niger ɗum wala no watte kunta. Misali hande ko darta filla sigi laaki ndungu gam leydi kettunigo hoƴaniniɓe aadi e hokkudeniɓe townuji engrais ko birguinta ujunaji hemre. Leydi meɗen Niger millionji capanɗe nayyi itti gam coggo engrais. Minen du min mbi hunde fuu ko watte le leydi fuu no hani sigile fa woɗa. Hande ko darta filla awdiri milliard goto woni ko leydi ndi ittani tawi du milliardji jeetati hani watte ko hokkata nimɓe awdiri ko heƴƴete. Ɗum dogal leydi kettundigom aadake e waddande nimɓe ndenne ceede ko leydi gollirta ittanaɗe hitande hana rafi keƴaran goɗɗum yeƴƴito heɓa
nimɓe.
Hitande ƴeewore jande école ele leydi men Niger non no timma ele timmode waddi ko cause Niger sina sebbe jangino taɓe ɗeɗo pelle non no tengini sanne sanne dow filla durwo koɓe gomɓe gaɗa gam heɓde fawre joni huntude haajeji mabɓe ɗeɓe ƴami ɗi endan. Ɗum waddi ko fande ñalaɗe ɗeɗo ni se en daari hono kamɓe endan ni caggal ɓe gaɗino murtere golle balɗe jeegon kasenda ɓe aadake wadde murtere wonde nde balɗe sappo e goho fuɗɗore atalata sappo e tati lewru juin ndu enda ɗum atalata ngaro Aliyo Samna goto e hooreɓe hono hawritere cause Niger sina seb nani ko haalni Asumane Sina subaka ɗo filla murtere mabɓe nde.
On woodi la synergie cause Niger Sinaseb
kawrital pelle amin ɗiɗi ɗe cause Niger e Sinaseb min paami gomnanti mo jamani jeeɗiɗaɓo woni ni no fijida e hakkilloji jannginoɓe worɓe e rewɓe leydi ndinno gam min jii ko wakkati fuu gomnanti wartetana ɓolum komin ƴamti ɗum. Minen du min mbi min jamrayi e ko gomnanti woni no waɗira ɗum. Ko waɗi min mbi min jamrayi e ko gomnanti woni no gollira ɗum. Woɗi du miɗen tawa e hantode hitande saito gomnanti heɓani o saɗorma mosala ndenne wona ko hitande nde tanno ba e maɓɓitol jande garowol ngol no hen
scolaire prochaine inchallah.
Nonni wontiri on nani keñan hono min kalno haala hono min docteur Ilias Idi Mayna Sara ministre kawjiɗo filla jam ɓallimɓe ñawti guji haali dow nannantiji gonɗi no waɗa e ƴewde safariji mbaɗɗi gaddanon do inde hisinde himɓe ñaw koylow dade sukaɓe koye téménagit caggal majjum ndu konna min tewtowi heɓude lamdi majjum tewte lan pex laatiɓe ɗon won sarus kawjiɗo ƴewtade wodde safariji se waddama e leydi Niger fadde mum gollirede kanon woni directeur mawɗo kawjiɗo nokkurde mi teɗo Idrissa Isiaka Dubu o wi eɓe goni guina e wiɗagol ɓe mbawata wiide hunde fuu. Ɗum waddi ko fawar joni miɗen andino o wiide coggu safariji mbaɗɗi e safariji peneji e ɗereji penaɗi dow safare no wonno waɗa sanne ele leɗemen Afrique. Ɗum saabi bandi min relelto sumano naati e habaru o fa fama ɗum fa woɗa ñalli Ali Firté Fulfulde.
safareji fewreji no tiidi neddo sendo diradi e gogaji din ko buri hewde di kebeta kena der safareji pabbe nawdum bandu e safareji gom hanono suudu taykaki gom haliri dum safareji gadoji milioji hemre e sappo e tati latiidi no bawi gaddani bandu gacce nanga der lewru septembre itane dubi ujunaji didi e sappo e jeegom der leydi Nigeria, Benin, Kenya e Togo cede majji ummoita kona miliaruji woronje e nay cede sefa fedde duniyaru hawjini cellal himbe hitane dubi ujunaji didi e sappo e tati singi sigila gom ko watta dum yewtinake gadol safareji e labi nandul majji der leede gan hadude safareji fewreji di nanne hitane dubi ujunaji didi e sappo e nay leede laso do hemre tankebi singi fedde hawjoto ne yewtinaki ki do Niger minister kawjido cellal bandu wi'i tarsinto durwa ko watta ir safareji di cuutama itta der safareji gongaji din di kadedu di nanne labi adedu ko watta dum hadi nannul majji der leydi meden sarusi landspex halfina yewtinaki ki
nanne wonte har habaruji ko tokkino wonno bureau jooda nigu leydi amerika ellu hitan dubinaade sappo enay wonno wada janginol yaade e habbinib don soge leydi men niger gam beedon debbe andal do filla har ko konu dum wadini ko watta sappo don wobbe nani gadube timmimbe jande mudum ko lebbi tati heyi ka en do hokkam de reji holdude kewaawi jande e kitagongol endan kanyum dum wadi ko faande ni min jewdi be tedo brigadier mohammadou dambele latido goto e mabbe non nani ko haalani jalla mariama kenda ciagal jande de
La force d'intervention rapide
fait de sogeji non nodde tebe lawlaw de leydi amerika singi e faande de wakati wobbe diwdi nama tewtol modum kambe do ridol e bibbe bombe minen goni jahangal tataɓal gam kulle kewde na don de min andano de min kebe ekkitede do mo hande kano kulle gedden don ko min bawta halani bagoto ko min bayi joganade hoode am miden jawi e tewtol nimbe diwdi nabe e jabbaki loreji dum woni ko min njangina faawol ana bandirabe am hebde ekkital ɓe mi ekkitanɓe ko nimɓe amérique ɓe ekkitimi bandiraɓe amin gom no keɓa ekkitol ɓurgol ekkitol ngol min gaɗanagol gam durudidde e ɓiɗɗen bonɗako
de lutte contre le terrorisme
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nawontiri fawar jonni hande nde endan ni dow yewtere meɗen kalan dow fawar jonni jaccoral ndiyam ko yarteto enen tanduto région mo zender ɗum ɗo konno hunno ko laati ɓooyi sanne leydi tanduto enen o wodi saɗorma ndiyam ɗan jonne ko waɗi ɓeyti dow majjum woni ñalaɗe enɗan hono pompiol dampa maɓɓe goto le tati ɗi goɗɗi wurɗi enɗan goto ngol enɗan boni wala no golla ɗum waɗi ko fawar jonni saɗorma o ɓeydi nani jokka yewtere nde Boubacar Mamadou Yaro goto e bandiraɓe amin waddani en ko pirɗe fulfulde
himɓe ujunaji laso e nayo tawa nder wuro Tanu eterde ndiyam millimétre cube ujunere e keme jeegom ɓe kaaja ñalowma fuu de guleki waɗi ɗum ɓuranno taƴol hiite kuran o no ɓeyda saɗormaji maɓɓe sanne gande hiite wala ɓe keɓata ɗam nder wakkati mo tawaɗen nder mum o sey himɓe jehi nder kogol mairie gendarmerie na lokkoliji ko ɓe keɓa ndiyam nani ko Ousmane Sabra directeur lokkol Tanu Hamiden wi'ini
quand ils viennent chercher l'eau
deni ɓe gari filade ndiyam iɓe kaɗa janginoɓe worɓe e rewɓe ɓen wadde golle mum ɗiɗaɓel ngel waroɓe filo ndiyam no kaɗa sukaɓe ɓen jara ndiyam no jiɗiri tataɓel ngel yaaha no warta torkoji maɓɓe no haɗamin wadde golle nayaɓel ngel ɓe kaɗimin wadde kaliji
de cat e wala hawli koɗɗan heɓu ɗeɗan heɓake du seni neɗɗo hakkiloɗam sanne hanono Abdoulaye Sidi Lamine tawaɗo nder banguere ñalwa haaliri ɗum
sanne neɗɗo jangi to pompio ngol ko heɓa ndiyam seni ɗu ndiyam ɗan wari on kebbini guine jumon ɗum du sai ndo monti min mba kebta lotade na ko miɗen ɓuyta guineji ko ndiyam ɗam filorte nder lewru suumay nduɗon no yottano niɗɗo ba e rafilaɓal
gam wallirde himɓe mairie Tanu watti loore adore litriji ndiyam ujunaji sappo e ɗiɗi waddana himɓe ndiyam ko watta kumtari nani ko Amadou Sadiani Bunia ardiɗo sapeur pompier wi'ini
les autorités communales ont
oreɓe komin on gatti do inde ɓiɓɓe wuro ngon si tarna ndiyam koƴo litreji ujunaji sappo e ɗiɗi ko hisin himɓe wuro ngon tarna ndiyam nangude ñalande hande nde miɗen tawa ley balɗe sappo e ɗiɗi amin e golle ñalawma fuu laaɓe ɗiɗi nden e ceede fuu gattaɗe ko golle ɗe waɗe fuu commune on hoƴi teddenge
mum
perfet Tanut e himɓe mum mbi'i ko kan en no tefude no waɗe fuu gam heɓude mosola saɗornan ɗam joni sayni himɓe muña
nawontirdo ɗum won ko habaruji mi e fulfultili assalamu aleykum mbaɗata jangwani